You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Hogamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa soo bandhigay jawaabta miisaaniyadda khudbad uu ka jeediyay baarlamaanka, isagoo ku furay ballanqaad ah inuu Australia gaarsiinayo meesha ugu fiican ee ay gaari karto.
Women and men of Australia, a budget should sketch the big picture.
Haweenka, ragga Australia, miisaaniyaddu waa inay sawirka guud bixisaa oo ay noqoto mid waqtiga dheer loo sameeyey, mid rajo weyn gelisa shacabka Australia. Waana taas tan Labour ku samayn doono, oo ah inaan dadaal muujino sababtoo ah shacabka Australia taas ayay mudan yihiin. Mr. Shorten ayaa gaashaanka ku dhuftay miisaaniyaddii isbahaysiga ee 2019 oo uu soo bandhigay khasnajiga liberaalka ah Josh Frydenberg, isagoo ku tilmaamay xisaab ku guuldaraysatay inay xal u hesho isbeddelka dalku u baahan yahay iyo inay tilmaanto halka dalku u socdo. Wuxuu sheegay in Labour-ku dib u soo celin doono maalgelintii ay isbahaysigu ka jareen waxbarashada iyo caafimaadka.
Tonight the first commitment I can give Australians, and one of the most important.
Caawa, ballanqaadka koowaad ee aan Australia siin karo, oo ah kan ugu muhiimsan haddii aan ku guuleysano doorashada soo socota, waa inaan dib ugu celinayno dollar kasta oo liberaalku ay ka jareen iskuulada iyo cisbitaalada dowladda. Hogaamiyaha Labour-ka ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay taageerinta waxbarashada, ayna hubin doonto in dhammaan shacabka Australia ay fursad isla'eg u helaan adeegyada dowladda. Wuxuu intaa ku daray in haddii la doorto, Labour-ku abuuri doono 200,000 oo boosas jaamacadeed ah, uuna $1 billion ku maalgelin doono TAFE-ka iyo xirfadaha dhalinyarada shaqada loogu abuuro ee apprentice-ka loo yaqaano. Wuxuu sheegay inuu xaqiijin doono in 150,000 oo Australiana ay galaan oo wax ka bartaan TAFE-ka, iyagoo aan wax lacaga oo horumarisa la weydiin, uuna sidoo kale abuuri doono 100,000 oo boosas dhalinyarada xirfadaha shaqada lagu baro. Labour-ka ayaa sidoo kale ballan qaadaya in dhammaan caruurta aan weli iskuulada gaarin ee 3 jirka ama 4 jirka ah la siin doono 15 saacadood asbuuc kasta oo dugsiga barbaarinta ama pre-schoolka wax lagu baro muddo 4 asbuuc ah.
I want every child participating in sport camps getting access to new technology and not as optional.
Waxaan doonayaa in ilmo kasta oo sportiga ka qayb qaato ay muusiga bartaan, ay qalab cusub helaan, oo waxyaalahaas aysan noqon wax aan caadiyan qayb ka ahayn waxbarashadooda, oo ay tahay in waalidiintu ay jeebkooda ka bixiyaan ama macallimiintu lacag u aruuriyaan. Waxaan doonayaa inaan ballan qaado taas sababtoo ah iskuul kasta oo Australia ku yaal waa inuu caruurta siiyo fursado la mida fursadaha ardada kale ay haystaan. Haddii Labour-ku xilka qabto, shaqaalaha qaata lacag ka yar $40,000 sanadkiiba ayaa canshuurtan hadda laga qaado mid ka yar bixin doona, iyadoo Mr. Shorten uu ballan qaaday inuu soo celin doono 100,000 oo ugu horreysa hadduu xilka qabto gunnooyinka dadka la siiyo marka ay shaqeeyaan Sabtida ama Axadda ama habeenkii ama waxa loo yaqaano penaltiga ama penalty rate-ka. Dadka uu soo galo dakhli u dhexeeya 48,000 ilaa 126,000 waxay helayaan canshuur la mid ah tan isbahaysigu ay ku ballanqaadeen miisaaniyaddii 2019. Labour-ka ayaa sidoo kale soo rogi doona qorshe lagu kordhinayo mushaaraadka si wax looga qabto nolol maalmeedka cirka isku sii shareeraya, isagoo sidoo kale ballan qaaday in dakhliga dowladdu ka badan doona qarashka ama dhaqaaluhu uu noqon doona surplus.
And tonight I recommit that is what Labour will take to the next election. Stronger surpluses.
Awa, waxaan mar kale sheegayaa inay iga go'an tahay in Labour-ku ballanqaadkaas ku galayo doorashada soo socota. Dakhli dheeraada inaan helo, inaan si dhaqsa isaga bixino deymaha qaran. Waxaan ballan qaaday waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin in 200,000 dakhliga guud lagu bixin doono arrimaha gaashaandhigga, in beeralayda laga caawin doono abaaraha ku dhaca, iyo inaan difaacayno xadka dalka. ballanqaadka ugu weyn ayaa ah xanaaneynta dadka kansarka qaba oo lagu maalgelin doono $2.3 billion, iyadoo Bill Shorten uu sheegay in qofna aan lacag jeebkooda aysan ka bixin doonin ama laga qaadi doonin marka laga daaweynayo xanuunka kansarka ama baaritaano la xiriira qofka laga qaadayo. Daawooyinka khubaradu ay ku taliyeen in lagu daaweynayo kansarka ayaa sidoo kale lagu dari doonaa liiska daawooyinka dawladdu ay kabto oo lacagta yar ay dadku ku iibsadaan.
And to my fellow Australians tonight, I want to conclude by talking to you directly in your lounge.
Kansarku waa cudurka dadka ugu badan dila dalkeena. Bilaash looma dhihin, waa boqorka cudurrada. Labadii qofba mid ayuu ku dhacayaa intaanu noolnahay. 145,000 oo Australian ayaa laga helaa kansarka sanad kasta. 100,000 oo ka midna way u dhintaan. Siduu doontaba ha noo taabtee, dhammaanteen wuu na taabanayaa. Ama qofka ha ku dhaco ama qof uu yaqaan ha ku dhacee. Hooyaday ayuu ku dhacay oo la soo tacaashay xanuunka ama kansarka naasaha ku dhaca. Aniga iyo xaaskayga Chloe waxaan aragnay saaxiibadayo oo uu ku dhacay. Kansarku waa wax laga naxo, ayuu yiri. Mr. Shorten ayaa sheegay in xisbigiisu sidoo kale doonayo inuu arko in caymiska curyaanka qaran ama NDIS-ka loo yaqaano uu si fiican u shaqeeyo. Mr. Shorten ayaa sheegay in miisaaniyaddu ka turjumayso qayimka arrimaha ay ka mid yihiin caafimaadka, qoyska, bii'ada iyo maalgelinta mustaqbalka. Wuxuu sheegay in codbixiyaasha Australia looga baahan yahay inay ka fakaraan nooca ay rabaan in waddankoodu noqdo marka ay codadkooda ka dhiibanayaan doorashada federaalka ee bisha May la qabanayo.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.